kuna watu watatu walipoteza maisha yao. Lakini kama hii barabara ingekuwa pana, maybe hao watu wangeweza kujiokoa. Lakini sasa njuni konde, hakuna mahali pa kupotelea.
Magari unapata, barabara ni ndogo, kuna gari zingine zinaenda pole pole, wengine wanatake high chance ya, high risk ya kuovertake. Wakienda kuovertake, sasa wanapatana na maajali.
Today we called upon the bishops, the pastors, and the government, through the DCC, OSPD, na wale wengine wote, to come and help us as we say the prayer for the people here. Gilgil should not be a place for tears.
Na sisi kama serikali tunaunga mkono kwa sababu hata sisi tunahitaji amani katika barabara hili. Tunahitaji watu wetu waweze kuenda vizuri kutembea kwa usalama.
Sasa hizi trailer kiangalia kama saa hii accident yenye ilikuwa hapa juzi imechagiwa na trailer yenye ilikuwa imepark. Sasa unakuta barabara ni kidogo, hakuna kwa kuondokea gari lingine.